nanza na tua. Namshukuru Mungu kunipa wewe yule mbwa ngeniua. Yeah. Haya kutoshi maua chupe. Vitu vyote nitakupa wewe uzidi kujishaua. And you know that I'm so crazy over you. And you know that anything you want I could do. And you know that I don't know what to do. Baby, you know that hakuna tena mimi without you. Yeah. My love, tupae juu angani, penzi limeota mbawa. Nimemaliza mikwako sina usemi, nilichobakiza kujenga family. I'm so crazy over you. And you know that anything you want I could do. And you know that I don't know what to do. Hakuna tena mimi without you, yeah. Cha nani? Cha mimi. Eti wanani? Wa mimi. Oh, ka sweetie tam tam. Wa mimi. My baby boo boo. Wa mimi. Oh, nyam 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 nyam. Wa mimi. Au kamenipiga juju.